Ona, just decorate soldier. Ona, oh, na na na.
It's Nash, baby.
Hey, 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 baby, togenda. Mama wana togenda. Zeku gambie togenda. Agawala itogenda. Hey, 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 baby, togenda. Mama wana togenda. Zeku gambie togenda. Agawala itogenda. Gendo, 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 genda ola gawa. Mama wana vange. Kati smartphone na zikoe, message zira gamu kwa nunga gukoe. Baby girl kati swade, oh na na na. Kati smartphone na zikoe, message zira gamu kwa nunga gukoe. Baby girl kati swade. Baby togenda, mama wana togenda, zeku gambie togenda, agawala itogenda. Hey, 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 baby togenda, mama wana togenda, zeku gambie togenda, agawala itogenda. Toda, nga toda, wengu italwa chitoda. Si chari na puja, na Teresa to chari na muja. Toda, nga toda, wengu italwa chitoda. Si chari na puja, na Teresa to chari na muja. Mbala vya bawala basinga, bali novu vino wakonda. Na yenka kasa kwa singa, oh na na na. Mpayoru na poku kusanga, zijetu gonjole songa. Mukwano kwa soka.